kuma bwesigwa era muliraanwa wo yandibadde alinga muganda wo waliwo okulinaanya enju ng'emyoyo tegikuma bwesigwa gyekindawunkanya omuliraana eka nalese kusatuse nga tinnasenguse y'abadde amaze okuzimba kiruma n'omukazi yannobyeko abadde alimukkira tulakita kalunsambulira budde ku babbi abatakoowa kunziba bananga omubbi w'emmere muntu mubi ng'esigera kujamuka gwe wiiki ewedde amatooke mwenda ninga abalimira ne bwe nagenze kuwe mukanswaluke mu nsiiba nange weetamwa konze kansule nga nkuuma nga baagayunja ngweko omukadde waakuna akwasiza ku mmere yaani aluwakanya nakeeranga nnyo nima mbituuka omukazi abisalira ye waayita mmeka kaali kawungiriza enkuba esammuse ne mpulira omugoga enzibuunuka eringa ettuukiritemwa gyenva nsayirira kabuuti yange n'effumu nga ludde konze ne mmukwatako kabaka bembe ebyenda mbikumya nali mmutuukako ti ne mmukanga nti ainyabula yagwa kya bugazi konze tugenda mudduka nkufubise twenyudde bukyanga munkayunja lwaleero katonda gyali mbadde neebuuza nziba bulijjo leero lwentegedde nkukutte lubona akabakuŋŋaane oyambulibwe bw'oli muka musajja lukoleere ne bala ategeere ntikyova onyirira amatooke gobba nga baffe bakozimbe nnyini atiribiza ebbina bulijjo ng'obubbi kwekitudde ekyali kugezza bw'atandika okukaaba maama wenva emmeeme ntabanguke kyetonze nkwegayiridde etondoba nebaze mukambwe mulungi omutwalo gwennina akangukwe naye tolowooza gwa nsimbi ndi ku mukandala gwe ŋŋamba nguwaddeyo ssebo weeti naye weetiya bulungi nga tokoze ettima n'obudde bwa nkuba mbazajja kumanya omanye obudde bw'enkuba bumala ebitembuga bwakoona kubita konze katujje nkulaga abaseenene ne mulaga faya mwate enjogera ennungi kya bulijjo ekuleka obuluttusi ne mukamuliraana eddoboozi lyenno mwalimu ekinogezi bwantenda okulima ennyo n'obusungu simanyi gye bwalaga konze okomangawo ebyange byebibyo tokyabba bubbi naye akatooke koonyaze ku byonkoledde kaleka oteme kino gyenva muwunzika mulengeza eryakibuza ebuvanjuba tuba tukyalimu ebyo twerigomba ntonera mmutonera mpozi ne mulirwanwa mwami kaggo obwedda atugeneka akanaafa kaggala amatu kuba mpaawo na kye nnawulira nalaba mboggolera kabuuti yange n'effumu abiwambi n'enduulu n'alaya bukyanga mu njoga luno mbakutte okukyusa amaaso nga n'omukyalo oweeka agatwegese ng'olwo nninga ekikami basaasula mundanga erinnya likola kyenva nkeera nnyo ninyonnyole kubaawako ekituufu nasangana bwanawo nembubuuza nnyammw alikowa bwe yagenje ne mulirwana mwami kagga akakyera kayike gyenva nnyangukayo nasanga waggale mulimu akalaadiyo nga ke kayimba okwagala muka omusibe n'oluko n'osimba mbumbadde yeyakumpadde tetekuusakoolabigambo kyenva nsan nukulo muranga kiwo ujise na wete Laba makabe kasanyo wenzi mbe kutafuma wezi kwa Nemu kamuli wanu wa mchala kakanto nyu wangu sanyuwe Teyari ntegeka ye mkazi watu ampe jamika ili Bwari kukenji wansa na fufembi netuwa mumanka tabu Kima fundikira omulira nechikukuma wezi kwa Ata chukute indo kwe mkazi